vibes above music.
Hey, hey, hey. Call me oh hey, hey. Song for you I. Cause awezi kuime mangisa uchazeni changa. Ati eneke ya kani yanga. Oningile nisalingo mwani fanipo.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Na unichisa mana makunisa sinema. My sweetie sweetie Granadila uwabinge ndulu andulu. Hipu shepu kevinge chekesi. Body fiti sweetie kikekesi. Baby wafetu wa so showcase. You're beautiful baby rotate. Ni pepe ni pepe. Ah, nge uwasha ni mazini na nikoni. Ni pepe ni pepe. Ah, na uniwani saze ngata inge foni. Ni pepe ni pepe. Usitukuzi sipilu sena fasi shwezi. Ni pepe ni pepe. Ah, nge lucheza ni chezi. Baby tama mawaya, foku chekecha fukua. Sela lila tomwa moya, awaka omoya. Nakuwa kwela ahua, amolo kwela ania. Amolo aina luatia. Baby mwamoya, kia unifeza bulu tunichezi. Baby kuzoma desi for utezi. Kuna mapilu ni mato kutezi. Baby temo ni koso ya uchezi. Hauyo komo nusala ula. Wasepala lila towa lala ula. Elili leli inya ni fala ula. Watimba la mo baby na la ula yeah. Ni pepe ni pepe. Nge uwasha ni majini na nikoni. Ni pepe ni pepe. Na uniwani saze ngata inge foni. Ni pepe ni pepe. Usitukuzi sipilu zena fasishwezi. Ni pepe ni pepe. Ngelu cheza ni chezi. Tara tara. Ta tara tara. Tara tara.
Who is bad? It's DJ B's exclusive.
Awesome. Africa, run the show.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.
Cause of music promotions.